Ekifaananyi ekyabiri mu ebiri. Abasirikale Abaruumi ne batwala Pawulo mu kibuga Kalisaliya. Olwo n'atwalibwa mu maaso g'omukungu Ferikisi era n'atandika okunenyezebwa n'okugulwako omusango olw'ebibi ebingi bye yakola. Omusajja ono Ferikisi teyalina ludda lwe yaliko. Yali tayagala kunyiiza b'amadiini ate era yali tayagala kuteeka Pawulo mu kkomera. Kubanga yali asuubira nti oboolyawo Pawulo anaamuwaayo enguzi asobole okusumululwa agende. Ne Pawulo ye n'agaana okikola, kale kyali ateekwa okubeera mu kkomera okumala emyaka ebiri. Olwo ne walabika omusajja omukungu omulala erinnya lye ng'ayitibwa Fesuto. Abasajja bano Abayisirayiri beesibira ddala ku Pawulo era ne beeyongerera ddala okumuggulawo omusango mu maaso ga Fesuto. Era bo ekigendererwa kyabwe kyali kya kumuzzaayo eri e Yerusaalemi. Naye Pawulo yamanya nti baali bagenda kumuttira mu luguudo nga bagenda. Ye kyava agamba nti nze njagala genda eri e Ruumi. Awo kabaka Agulipa ne mukazi we Bereneki ne bajja okukyala. Era baali bamaze okuwulira omusajja Pawulo ebimukwatako era baali baagala okweyongera ddala okuwulira ebimwogerwako. Fesuto kyeyava aleeta Pawulo okwogera gye bali. Pawulo kyeyava abannyonnyola ebikwatagana n'obulamu bwe. Olowooza Katonda yasanyuka kubanga Pawulo teyawaayo nguzi? Nze nkakasa nti ddala kyasanyusa nnyo Katonda. Oboolyawo Pawulo yandibadde aggyibwa mangu mu kkomera singa yali asasudde enguzi eyo. Naye yamala mu kkomera emyaka ebiri kubanga yali nga tateekwa kuva ku kigambo kya Katonda. Bwe tulaba mu kitabo ky'Omubuulizi essula 7:7 wagamba bwe wati: mazima obukamuzi bufuula omugezigezi okuba omusirusiru era enguzi emalamu okutegeera.